That will happen this one, you know.
Oh, Kijenge Jun, so famous. Majengo Sokone.
Baya wao nishazama dimbani, dirisha dogo losa gili kwanza nishani. Shalamba na michongo sichezagi mchangani, shajipanga kikamili mpira mezani. Hedi bili lunye mila, mzee wa tobo tobo madaraka Selemani. Mzee wa chobo chobo njaro zangu kwenye chaki na tambaa mdogo mdogo. Mabeki na waguza kama mwali mado mado, moja moja na mba. Nigawa pande madu mezunguka kilo pande, na watoka kwa sababu sikutego mande. Wananiogopa kama vile mimi afande, anangu wana pipi ya mirusi. Performance yangu iko high ile nuksi. Kocha kapigia mjusi, mashabiki nao natuwa matusi. Hii game itapigwa dakika tisini, so wanangu tuende zipasi za chini. Tuwavalisheni wa matozi bikini, sababu kwao mpira so makini. Kibano kitamwe, wanangu bano ni sanwe. Napigwa winga kushoto kulia, na kanzu kibao kabla ujatulio. Nazunguko mpaka upige buti, nangipewa fau. Napige shuti, mnakata sana mfuru kuti. Mnashindo kupita ukuti kuti, niliki kuu, weni kiliku. Subiri utashinda labda siku kuu, kwenye ligi kuu, mengi ni makuu. Ndogo mdogo utapanda tuna waju.
Ata wipaki bas na shooti go. Tila pass kule first pass na shooti go. Oh, na shooti go. Ata wipaki bas na shooti go. Oh, na shooti go. Tila pass kule first pass na shooti go.
Achashibobo sande na mpira kashuti go. Mindo yule mzee wa free kick, yule mzee wa gula kushoto. Deket sini zote miniko fiti, sina fair play kozo from the ghetto, kozo from the ghetto. Sina shin dad kwenye goko, mwili umekomasi o kitoto. Nite guvu mbika machuti na vavaa wa watoto. Refa kizubani kiwiko, that's how we do it, how we do it. Weweza sande na mpira masela tutaki kuona. Tuchezi na refa na bado madogo na kufa. Tattoo goals, I'm professional. Wanna pick and rookie, make the shooty go. Talk and shoot for bro, ito bado rookie. Serengeti boys, wanna kaba, nimo, kaba, nimo, kama, ibra, imo, bitch. Hata kawanja mbigili mashimo na puta ele samba vipimo, bitch.
Hata kipa kibas na shooty go. Kila pass, kila first pass na shooty go.